yo, mentally, yeah, yeah,
Amene kwamba, Mungu ni baba, Mungu ni moja namba. Illuminati, shetani wao, amefungiwa na kamba. Marapa wengi, wamesha sanda, wanashinda kwa waganga. Sina time now, wanacheka na mimi, najua kwamba wanawanga. Machino, mabe, Mungu akupe flow. Piga goti, shuka chini, seji ufanye machino. Leo, zima sigareti, tupa Serengeti, nimeketi kwa tetesi ya kesi. Mpaka magazeti chini ya kapeti, ya mezidaka nyepesi nyepesi. Kwamba wena feti, mlikula keki, ila keki ilikuwa ni feki. Tumbo lina gesi, unakosa kinyesi, unashindwaga hata kwenda galesi. Takutana na yo mengi, rodi, rodi. Hela ya kula watoto na kodi, kodi. Wakati wanaona cheni za kodi, kodi. Unaona kama maisha vila ya nogi, nogi.
Amini work,
amini work,
amini kwamba,
yeah.
Amini chanzo, amini hustle, Mungu ni baba, nega soka minu.
Amini work,
yeah.
Amini kwamba,
amini chanzo, amini hustle, Mungu ni baba, nega soka minu.
Amini, amini work,
yeah.
Amini, amini work,
yeah.
Amini, amini work,
yeah.
Amini, amini way,
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 yeah.
Amini, amini
way. Amini we, amini kwamba jambamba takaza takiwa uze. Unajua sababu mademu anatoka toka na waze. Ni usharo bada na kungata malisi fukwari mkote. Mda bada everyday ala kukote main sama bongo ngo. Hawa na mchongo ngo. Kaza uni kwichi kwichi na dawa na mkongo ngo. Hawa na maisha dhiki maisha yao ya uongo ngo. Watu kama hawa mini ya kwamba sky now no no no. So one time kwa real homies, one time kwa real homies. Two times kwa nothing. One all think they know me. 3, 4, 5, 6. Haters rest in peace. What you want me to do? I'm sorry.
Amini work,
amini work,
amini kwamba,
yeah.
Amini chanzo, amini hustle, Mungu ni baba, nega soka minu.
Amini work,
yeah.
Amini kwamba,
amini chanzo, amini hustle, Mungu ni baba, nega soka minu.
Amini, amini work,
yeah.
Amini, amini work,
yeah.
Amini, amini work,
yeah.
Amini, amini way,
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 yeah.
Amini kwamba, mwamba, kamba, hukatikia pembamba. Wanajuliza kishamba, eti wapi mina pata maujanja. Sio maneno kwenye kanga, jibu ni moja tungwea na langa.
Sio maneno kwenye kanga, jibu ni moja tungwea na langa.
Ndio maana sina story,
no.
Sina mpango,
sina mpango.
Staki nkae kwa magenga, story za uongo,
story za uongo.
Man, I'm sorry, senweke mabango. Kwa story za mademu hamna,
yeah,
mpango,
yeah, yeah.
Furani nini unajua,
yeah.
Kukaa kwa mini ya kuwa,
oh, yeah.
Kwamba kesho mambo yeta kuwa poa. Huta bengi kama wakishua. Kitacho teki tajua kwamba nimesha tusua. Sasa wambie wachawi hata nikifa Mungu atanifufua.
Amini work,
amini work,
amini kwamba,
yeah.
Amini chanzo, amini hustle, Mungu ni baba, nega soka minu.
Amini work,
yeah, yeah.
Amini kwamba,
amini chanzo, amini hustle, Mungu ni baba, nega so kamini.
Amini, amini work,
yeah.
Amini, amini work,
yeah.
Amini, amini work,
yeah.
Amini, amini way,
yeah.
Amini, amini way,
amini,
amini way,
amini, amini way,
amini, amini way.